İsa.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Tubasuhuje kandi tubaha ikaze mwese abateze amatwi ikiganiro dusangire ijambo. Ikigali mu Rwanda murumva Eric Bagira Ubusa. Dusangire ijambo yanone iragaruka kuri guverinoma nshya mu Rwanda. Perezida Paul Kagame wongeye gutorerwa gutegeka u Rwanda muri manda ya gatatu, yashyizeho iyo guverinoma ku itariki 30 z'uku kwezi kwa munani, ayiraheza ku itariki ikurikira. Iyi guverinoma ihagarariwe na Bwana Edouard Ngirente minisitiri w'intebe ifite manda y'imyaka 7, igizwe n'abaminisitiri 20, mu gihe guverinoma icyuye igihe yari igizwe n'abaminisitiri 18. Arahize iyi guverinoma, umukuru w'u Rwanda yasabye ashimitse abategetsi bagenzi be kuzirikana inshingano ziremereye yabahaye. Yabasabye gukoranira bya hafi bakavugana aho bitashobokaga byose bigamije iterambere ry'u Rwanda. Dusangire ijambo irarebera hamwe n'ibimpanuro za Bwana Kagame hari impinduka zizagira muri iyi guverinoma y'imyaka 7. Ese ibyo Perezida Kagame avuga ko bidahinduka kandi ishyaka FPR rimaze imyaka 23 ku butegetsi, bamwe babibona bati: waba ubaye umwanya mwiza se wo kubihindura muri iyi myaka 7? Igisubizo ni muri dusangire ijambo. Mu kiganiro cyacu turi kumwe n'abasesenguzi, abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, ndetse n'abanyamakuru bakurikirira hafi bya politiki y'u Rwanda. Reka dutangirane n'ijambo rya Perezida Kagame yagejeje kuri guverinoma nshya.
Ndifuza ko hari ibintu bigomba guhinduka byanze bikunze. Mwananirana ubwo tukamenya ko mwananiranye. Uburezi, Minisiteri y'Uburezi, ndifuza ko ibintu bihinduka. Kandi ibihinduka ntabwo tubasaba ibyumvuga, nta muntu n'umwe ndasaba gukora ibidashoboka. Ibyo abantu ni abantu, nanjye ndi umuntu, twese ibyo turabyumva. Ntawe nsaba gukora ibidashoboka, ndasaba gukora ibishoboka. Dufitiye n'ubushobozi, tubizi, dufitiye tubireba, nibyo nsaba. Ntawe nsaba ibirenze ibyo. Guhindura umuco ubwabyo nta kintu bikwiye kuba bituma usabaho cya mikoro tudafite. Kuvugana n'umuntu mukajya inama icyo umuntu akishyurira iki, wakwishyura amafaranga angana iki kugira ngo ukibone? Ushaka amafaranga? Ubu tujye muri ba donors bari hano tubasabe imfashanyo yo kugira ngo wiyoroshye uvugane na mugenzi wawe, muzuzanye mukora akazi. Nabyo birashaka kujya muri donors koko? Mu byo mujya kubasaba nabyo birimo ko mubyifitemo muzwe n'iki? Ubuzima navugaga, ndashaka ko ibintu bihinduka. Minisitiri wanyu igomba guhinduka, nishakemo umuti hanyuma ubone kuvura abandi. Ubuhinzi n'ubworozi nabyo ndifuza ko bihinduka vuba bidatinze. Ibikorwa remezo, minisitiri uri hano, ntabwo abantu bashobora kujya bajya gukoresha imihanda, umuhanda ugahinduka inzira y'ibirenge. Cyagomba kuba metero 6 indwi kigahinduka metero 3. Bikorwa n'abakozi. Ubwo namwe muba murimo, kuko abakozi bawe bya bindi, niba mutavugana nabo mutagira mute mudakurikirana n'ibyo bakora, mukorishe umuhanda. Umuhanda wa metero 6 uhinduka inzira y'ibirenge gute? Wawundi abantu bishakira mu gisambu bite? Bishoboka bite? Ministry of Justice, ibi byose kubirwanya mu mategeko, ukurikije amategeko, byubahirije amategeko, bigomba gukorwa. Ntabwo abantu bajya banyereza ibintu cyangwa bakora ibintu nkana bangiza ngo igihugu cyose cyumve ko, cyangwa bo bumve ko hari icyo igihugu kibagomba kurusha ko hari icyo bagomba igihugu. Abo bantu birirwa banyereza imitungo bagira bate y'abaturage, barangiza bagasa n'ababyigamba. Niyo waba warabaye cyangwa ngo warashatse kuba perezida w'igihugu bikakunanira, ntabwo biguha immunity. Ubwo abumva barumva icyo mvuga. Ibi ni bigomba gusobanura.
Dusangira ijambo imaze kumva ibyo Perezida Kagame asaba abategetsi guhindura no gushyiramo ingufu yegereye Bwana Teddy Kaberuka umwarimu muri kaminuza icyarimwe n'umusesenguzi mu by'ubukungu aratangira avuga uko abona guverinoma.
Cyo iyi guverinoma yenda itwereka hari nk'ibintu bitatu cyangwa bine navuga. Icya mbere iragaragara ko ari guverinoma igizwe n'abantu bafite inararibonye, icyo umuntu yenda yakwita guverinoma technocrat, ifite abantu bakoze imirimo yizwi ya technique batari abanyapolitike cyane. Iki bigaragarira cyane ku bantu bose bayijemo, ntago ari abantu bari bamenyerewe bari bazwi nk'amazina muri politiki. Yenda uhereye no kuri ministre w'intebe wagiyeho, n'abantu bazwi ahubwo mu mirimo yabo yindi itari ya politiki. Icyo ni cya mbere. Ikindi cya kabiri guverinoma igaragaza nuko hari za ministere zisa nkaho batanyije nk'ikoranabuhanga barivanyeho n'urubyiruko, zika ministere ebyiri nk'iyahoze ari ministere y'ibidukikije n'ubutaka n'umutungo kamere, nayo isa nkaho yabayemo ebyiri. Muri make icyo nashaka kuvuga nuko hari uko ibintu bisa nkaho byasubiwemo, reka tubivuge dutyo, byasubiwemo ku buryo ministere nshyashya zavutse zahawe abayobozi bashya bikwereka ko muri iki cyerekezo cy'imyaka irindwi hari umusaruro ukenewe muri izi ministere nshya zavutse. Ruriya rukometanye hari byinshi rwicaga, nibaza ko abafata ibyemezo bahisemo kuzitandukanya kugira ngo umusaruro none uzaboneke kuri izi ministere twavuze haruguru. Hari n'ikindi yenda umuntu yavuga cya gatatu bijyanye yenda n'amasura abantu bari basanzwe bazi, hari abagiye hari abagumyemo, ariko icyo umuntu yavuga nuko mubaje harimo amasura menshi y'urubyiruko, abantu bakiri mu myaka mito. Umuntu yavuga yenda ko bari hasi ya 45. Ibintu yenda nabihuza n'ijambo Perezida Kagame yavuze amaze kwishimira intsinzi, amajwi amaze kubarurwa ashimira urubyiruko, avuga ati urubyiruko tugomba kubibuka hari igihango dufitanye namwe. Nibaza ko ari ikintu nacyo gisa nk'icyarebweho, n'ikibishimangira nuko urubyiruko rwagize ministeri yarwo. Kandi nibaza ko mu bibazo igihugu gifite kubonera imirimo urubyiruko ni ikibazo gikomeye cyane, nibaza ko noneho kigiye kugira umwihariko. Ntekereza ko muri imyaka irindwi hari igisubizo kizaboneka gifatika.
Wareba se ikibazo gikomereye u Rwanda kiri mu ibura ry'imirimo mu Rwanda, imibare iheruka ariko igikorwa ubushakashatsi iragaragaza ko abadafite akazi ari 13%, bakagaragaza ko abarangije kaminuza n'amashuri makuru ni 14%, abarangije amashuri yisumbuye ni 9%. Urabona ari ministeri y'umurimo, ari ministeri
y'urubyiruko, ministeri y'ubucuruzi,
muri iyi manda y'imyaka irindwi urayibona ute? Bagiye gusinzira, bagiye kutagoheka, bizagenda
bafite umurimo utoroshye, nicyo navuga naheraho. Bafite umurimo utoroshye kubera ko kubihuza kubonera abantu imirimo bisaba icyo twakwita urukomatanyirize rw'ingamba, kubera ko nubwo bwose abantu bashyirirwaho uburyo bihangira umurimo, ariko ni na byiza ko haba n'imirimo isanzwe abantu bajya gusaba akazi, ari nabyo twita ishoramari mu nganda rituma inganda zitanga imirimo ku bantu, kuko ntabwo abantu bose bakorewe kuba ba rwiyemezamirimo. Ariko noneho n'ababandi bakeneye kwihangira umurimo kuko nabo ni benshi, ni byiza ko hajyaho politiki ziborohereza cyane cyane abatangiye imirimo, icyo twakwita young entrepreneurs, ba rwiyemezamirimo bato. Aha cyane cyane hari politiki zisanzweho ariko bigaragara ko zidafasha benshi. Ni byiza ko rero ko bicara bakavuga bati ariko ibisanzwe biha amahirwe bangahe, twabinoza dute? Hari nk'ikigega kiriho cyitwa ko gifasha urubyiruko, ni byiza hari ibikorwa, ariko iyo urebye impungenge zirimo cyangwa se intege nke zirimo usanga hari uko byanozwa, nko kubonera urubyiruko igishoro, kubakurikirana mu buryo bw'imishinga yabo. Usanga aho kugira ngo umuntu ajye gusaba inguzanyo muri BDF noneho bizajye muri banki, inzira ni ndende, ku buryo muri ubwo burebure bw'inzira hari benshi bacika intege. Babishyize hamwe bakabihuza byakoroha, noneho baba rwiyemezamirimo bagakurikiranwa umunsi ku wundi, kuko ntago byoroshye. Abenshi usanga ari imvugo ikunzwe gukoreshwa, ariko ntago byoroshye, hari n'abantu benshi batanabishobora. Abo bake rero babitinyutse, ni byiza ko bakurikiranwa bagahabwa inama, bagahabwa inararibonye ku babishoboye, kuko hari n'abandi babishoboye, noneho bigatuma bazamuka. Ariko nanone hari politike nyinshi mu bindi bihugu zageragejwe kandi zatanze umusaruro. Nk'ubu nka leta ikavuga iti mu masoko ya leta tuzatanga, yenda amasoko ari hasi urugero ya miliyoni jana tuzajya tuyiha kampani z'urubyiruko. Urumva ni ikintu cyatanga imbaraga kuri ba rwiyemezamirimo bato bakavuga bati nkuko turwana no kwiyubaka dufite n'amasoko leta yatugeneye.
Bwana Tedika Biruka, niba wakurikiye neza ijambo rya Perezida Kagame nyuma yo kurahiza abagize guverinoma, nubwo kwabaye ukwibutsa atari ibintu bishya, aragira ngo bagume ku nshingano zabo.
Inshingano basaba nawe yabivuze ko atari inshingano umuntu atashobora, ni inshingano zisanzwe zo gukora icyo abanyarwanda babatezeho. Icyo abanyarwanda babatezeho nta kindi ni kubona ubuzima bwiza, umurimo ukaboneka, serivisi zikaboneka ku buryo umunyarwanda ava mu bukene bwa bundi bwamuranze kuva imyaka yose. Ari nacyo nyakubahwa yasubiyemo avuga ati ntago mbasaba ibidashoboka, ndabasaba ibishoboka, ariko mutirengagije umwihariko w'u Rwanda. Icyo rero umuntu yavuga nuko cyane cyane iyo habaye impinduka nk'izi, nuko haba hakenewe amaraso mashya, abantu bafite imbaraga bakeneye no kwihuta kurusha bari basanzwe. Ikindi yasa nkaho yagarutseho cyane cyane ntawabura kuvuga ko hari aho umusaruro wagaragaye ko ari muke, ku buryo n'impinduka nazo ziheraho. Yanageza haranavuga ati igihe kizagera tugere hano tunabavuge mu mazina. Nibyo bikwereka ko nubwo hari byagezweho ariko hari n'ibitaragezweho abatarabashe kubigeraho, nibo asa nkaho yabwiraga kugira ngo bitange isomo kubinjiye muri guverinoma nshyashya kugira ngo bazirinde amakosa y'abagenzi babo.
Nuko se bwana Teddy Kaberuka, iyo witegereje usanga akwiye gushyirwa ingufu kuruta handi muri imyaka irindwi, urabona ari nka hehe?
Ikigaragara nuko hari ibintu nabashe gusesengura, ndavuga nti ibi bintu byaba binafitanye isano cyane bigerekeranye n'ubukungu, ibintu bijyanye n'umurimo ba rwiyemezamirimo gufasha abantu kubona umurimo. Urabona ko hari ministere nk'eshatu zisa nkaho icya mbere zagize abayobozi bashya, ikindi zisa nkaho zitanakoranaga, ari nayo umuntu yavuga ati ese nyakubahwa si cyo yashaka kuvuga. Natanga urugero nka ministeri y'ubucuruzi, urumva yuvuze kwihangira umurimo haba mu bucuruzi cyane, ministeri y'umurimo, hakaba ministeri yindi y'urubyiruko, kubera ko cyane ko dufite abaturage b'urubyiruko igice kinini cy'abaturage. Urumva n'izi ministeri eshatu zikomeye zihuriye ku kintu cyitwa umurimo zahinduriwe abayobozi, binyereka ko iki kintu kijyanye n'umurimo kubonera urubyiruko umurimo ari ikintu gifite imbaraga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika atezeho ko abantu bashyizweho bashyiramo imbaraga ku buryo mu myaka itatu ine tutangiye kubona umusaruro ku buryo urubyiruko rubona imirimo, ariko si urubyiruko gusa n'abaturage muri rusange. Hari ikindi yanavuze, yavuze ati ministeri kanaka na kanaka, ariko nk'ubuhinzi nabwo mu byo yavuze nabwo burimo. Ubuhinzi turabuzi igice kinini cy'abaturage bari mu buhinzi, birumvikana ko rero ntiwavuga iterambere ry'umunyarwanda utavuze igice cy'ubuhinzi. Ni ngombwa ko nabwo bushyirwamo imbaraga, haba kongera tekinike zikoreshwa mu buhinzi, ariko cyane cyane gukorana n'abahinzi kugira ngo ibibazo byaranzwe mu buhinzi by'umusaruro muke birangire. Aha navuga kudategera ikirere, kuko ikirere nta wuvugana nacyo, kuko ngo tukeneye ubuhinzi budategereza ko imvura izagwa. Hari inyongera musaruro, ibibazo byabayemo mu gihe cyashize byaragaragaye, aho abahinzi bakenera imbuto, bakenera ifumbire ntibayibone ku gihe, aborozi byaragaragaye inshuro nyinshi ko muri icyo gice hakenewe imbaraga nyinshi kugira ngo ubukungu buzamuke. Indi ministeri yenda umuntu yavuga nayo isa nkaho Perezida wa Repubulika yavuze ati ministeri y'ubutabera dukeneye ko igira iki ikora kugira ngo umutungo wa leta ucungwe neza. Nkanibaza ko ni ikintu gikomeye, kuko haba kunyereza umutungo wa leta, haba kuwucunga nabi, ko ni ibintu bibiri bitandukanye, ni ibintu bigomba gufatirwa ingamba, kuko u Rwanda ni igihugu kidafite amikoro menshi. Make dufite tugomba kuyacunga neza kugira ngo azatubyarire menshi. Niyo mpamvu rero umuntu yavuga ati ministeri y'ubutabera nayo iri muri za ministeri zikeneye noneho gushyira imbaraga cyane ko amategeko yubahirizwe, ku buryo uzacunga nabi, uzanyereza, abibazwe, bigaruke mu isanduku ya leta, noneho abaturage babone ibyo babuze.
Muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo, aho turebera hamwe bya guverinoma nshya y'imyaka irindwi mu Rwanda izageza mu 2024. Muracyumve rike bagira ubusa ku bitekerezo bya Teddy Kaberuka, umwarimu muri kaminuza, ariko ibya Bwana Boniface Twagirimana, vice perezida wa mbere w'ishyaka FDA Inkingi ritemerewe gukorera mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, byo birahabanye.
By'ukuri guverinoma y'imyaka irindwi yavuye mu matora, n'ubundi twavuze ko yari amatora atari ngombwa kubera ko umukuru w'igihugu yagomba kuba yaratanze ubuyobozi. By'ukuri niba taratanze ubuyobozi akafata icyemezo cy'uko agomba kubamaho, ibyo umuntu yasa nawe yabona ko ari ubuziraherezo, tubura n'umuri nta gishyashya umuntu yakwitega kuri iyi guverinoma kuko nubundi ntacyo yenda guhindura ku bibazo by'ingutu byugarije abanyarwanda. Tubona rari bisanzwe ni igitugu gikomeje ndetse n'ibyanye no guhonya uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Tubona nta kizagabanuka kuko nubundi ibyabananiye gukemura mu gihe cy'imyaka 28 ntabwo bazabikemura muri myaka 7 bigiye kuza.
Ariko Perezida Kagame niba wakurikiye ijambo rye nyuma yo kurahiriza abategetsi bagenzi be, hari ibyo yabasabye kuzirikana inshingano ziganisha ku gukemura ibibazo by'abaturage, we kucyo uvuga ko nta gishyashya
ba mu byukuri ahangwe nawe ikibazo kiri na ubwe Perezida Kagame ibyo avuga arivuguruza. Nakurikije ijambo rye yavuze ko asa n'ababajwe nuko ibyo bintu ari kubabwira byo guhindura kuvugurura imikorere kureba ibibazo by'abaturage ababwira buri munsi no mu myiherero itandukanye, ariko akavuga ko asa naho abona ko bidahinduka. Ariko baje muri icyo rero nuko nubundi abo bantu yashyize mu guverinoma ananenga ko nta kintu bahindura, aho kugira ngo wenda bayabasimbuza n'abandi wenda bafite amaraso mashyashya rero ko ari ikintu bamara, ahubwo basubizaho. Mu byukuri nimba umuntu adashoboye akaba amaze imyaka 15 amaze gukora manda ebyiri nta kintu ahinduka, aho umubwira ibintu ntabyumve kandi ukamumisha ku buyobozi, umuntu yakwibaza ahubwo ikibyihishe inyuma ni uko se nta bandi banyarwanda bari bashobora gukorera abanyarwanda ngo bahindure n'ibyo bintu. Yavuzemo ibintu byinshi, yanavuze no kwinyerezwa ry'umutungo wa leta unyerezwa, ndetse anagaya na minisiteri y'ubutabera ko yagombye kuba ikurikirana abo bantu ariko imbaraga zo kubakurikirana zikabura. Nibwira ko izo mbaraga hari minisiteri y'ubutabera itabona zo gukurikirana abo bantu banyereza umutungo wa leta bakora ibyo bishakiye, ni nazo Perezida Kagame abura zo guhindura abo bantu agakomeza gukorana nabo kandi abanenga ko nta kintu bari kugeza bari gukemura ku bibazo by'abaturage. Kwe tukabona rero ahubwo ari ikibazo gikomeye kuko rimwe na rimwe Perezida Kagame avuga ko abantu afite bakorana ari ikipe itsinda atayihindura, ubundi kandi akavuga ko basa n'abamunaniye batagira icyo bahindura bahora basubira mu bintu ntibikorwe. Niba mutuvuga ko n'ikintu bazahindura mu mitekere yabo kuko n'ubundi ibyo bibazo abaturage bahora bivugurutamo, ngira ngo mvise ko n'ubungubu tuvugana n'ubwo baturirimbira iterambere abanyarwanda benshi baravuma amazi y'ibiroha baricwa n'ingona mwarabyumvise mu minsi ishize. Ibyo bibazo bigiye kumara imyaka 23 no mu mujyi wa Kigali, wagombye bitaka ari igitegererezo abaturage bakivoma ibiroha bakivoma Nyabarongo. Iyi nzara ikomeje kwiyongera yatunze agatoki Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi.
Ariko hari abantu bavuga bati Perezida Kagame yakoze icyo bafata nk'agashya, azana amaraso mashya abantu bakiri bato uhereye kuri Bwana Edouard Ngirente Ministre w'Intebe, wajya no mu banyamabanga ba leta urabona ko harimo amaraso mashya nk'uko babivuga, bakavuga bati ahubwo bo noneho hari ikintu cyaba kigiye guhinduka.
Njyewe siko mbibona kuko nibwira ko n'icyatumye abandi batabasha kubikora ntabwo ari uko bari abasaza cyangwa abakecuru, ahubwo nibwira ko hari ikibazo kindi gituma ibintu bitagenda kitarabasha gutunga hagatoki. Uyu munsi Perezida Kagame yavuze ko hari ikibazo kimwe yabonye cy'uko ngo abayobozi bari abaminisitiri yashyizeho batajya bavugana hagati yabo. Njye mu byukuri mushaka ukantu ngomba kugatinda kuko mu byukuri niki gituma abayobozi batavugana hagati yabo? Ese n'ubwoba nuko utiyizera mu byo bakora ku buryo umuntu ageze mu kazi yumva ko agomba kubikiraje ntavugishe mugenzi we? Njye numva ahubwo ikibazo gishobora kuba kirenze ikutavugana, hari indi mpamvu mu byo utuma abo bayobozi nabo bagira ikibazo cyo kutavuga. Ntekereza ko ari bwa bwoba hari duhora tuvuga buri munsi bw'abanyarwanda bafite ubwoba batisanzura ngo bashobora kuvuga iki kibazo kimeze gutya n'utwagikemura gutya. Akaba ari aho nimba aho mu kazi akaba azi ngo wenda ndi ministre ariko wenda ari secretaire d'etat cyangwa undi muntu, akaba azi ko umuntu ari ufite imbaraga kumurusha akayicara aho ngaho akangugira ikintu akemura ku bibazo ari kureba n'amaso, wenda yanga kwiteranya bigatuma wenda n'ibintu byinshi binapfa kubera ko wagombye kuba responsable w'ibyo bintu, wagombye kubikemura adafite ubwo bwisanzure bwo gukora responsabilite ze nk'uko zigomba ngo akemure ikibazo nkuko abona kigomba gukemurwa, aho bwategereza ko n'umuntu uzakimukemura cyangwa ategereza amabwiriza. Unumva ko hari ikintu gituma batavuga, icyo kintu gituma batavuga ari gituma nta kishobora kugenda. Abo bantu bashyashya rero nabo numva ko icyo kintu nibakihasanga nta kibazo bashobora gukemura mu bibazo by'abaturage kuko icyo shobora kuba ari cyo giteza ibibazo byinshi kuko hari abantu benshi bakunda no gutererwa nyabavuga ko yubakugize minisitiri
hari igihe ushobora gusanga hari n'abandi baguha amabwiriza baciye munsi yawe akaba ari ujya kugisha inama
abasesenguzi bobo baravuga bati Perezida Kagame yarafite ministeri 18 muri guverinoma icyuye igihe ubu ngubu yashyizeho 20 bakavuga bati nka ministeri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga yavanyemo ministeri ebyiri imwe igira y'urubyiruko ukwarwo kubera ko abona hari ikibazo cy'imbiri murimo mu rubyiruko n'ahandi bagene noneho muri ministeri y'umutungo kamere naho yaciyemo ministeri ebyiri bakavuga bati buriya ni uburyo bwa nyabwo bwo kugira ahubwo ngo ashake igisubizo ku bibazo biriho
nge mu by'ukuri ntabwo ariko nge mbibona kuko ikibazo abo yagiye akibice bagabanya za ministeri abenshi nabo yagiye avana mu zindi za ministeri n'ubundi anemeza ko nta kintu kigaragara bagijejeho abanyarwanda umuntu yabibonamo ko ahubwo ari uburyo bwo gusesagura umutungo w'igihugu kuko izo ministeri nanakwibutsa abadutse amadukuru hari ibigo bigiye bishamikanye nazo byinshi cyane bitagira ingano nabyo bitagira ikintu bimaze bihora bishyirwa mu majwi ko nta kintu bimariye abaturage nimba ari bigomba gutanga imbuto abaturage baravuga ko imbuto zitabageraho bikuburyo bigaragara ko mu by'ukuri ibyo bigo nabyo bihari bishamikanye n'izo ministeri ntacyo bimariye abaturage ahubwo bisa naho ari uburyo leta ikoresha kugira ngo abo ibona yarambiwe cyane byakabije ibashakira ahantu bigiye kubibashyize babone occupation bagomeze bahamishe hafi ariko mu by'ukuri iki kigambiro atari gukemura ibibazo by'abaturage kuko mbese ni nko kubagabura n'imbehe zabo gusa ariko ntabwo mu by'ukuri ibibazo by'abaturage muvuga ko bikemuka mu buryo bwa nyabwo nk'uko ibyo bigo biharari byinshi bitagira ingano
bwana Boniface Twagirimana ku ruhande rwanyu nk'ishyaka FDA inkingi riteme gukorera mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda muri iyi manda y'imyaka 7 Perezida Kagame agiye gutegekana na guverinoma y'abaministri 20 n'abanyamabanga ba leta 11 nk'uko mubivuga ko igitugu n'ibindi bigiye kwiyongera mwebwe murabona hagombye gushyirwa imbaraga hehe
twebwe twakomeje gusaba ubutegetsi buriho uyobowe na Perezida Kagame ko ukwiye kumva cyane cyane ibibazo abaturage bavuga ndetse n'ibibazo natwe tuvuga kuko ikibazo gihari ni ubushake bwo gushaka gukemura ibyo bibazo mu by'ukuri ntabwo turamenya inyungu zihariye ishyaka FPR na Perezida Kagame uriyoboye bafite mu gukomeza gusa naho bagendesha abanyarwanda ku ruziga bisa naho nta kibazo mu by'ukuri kibangamiye abaturage gikemurwa ngo n'icyashyizwemo imbaraga ubona bashaka kugira ngo imbaraga nyinshi bazishyire mu gucicikesha uri kuvuga ati ibi ntibigenda mu gufunga mu kwica mu gushimuta uvuga ati ndabona ibintu bikwiye kugenda gutyo ubundi twe tuvuga ko ubuyobozi bwa FPR na Perezida Kagame w'ubuyoboye bwaranuye kuyobora igihugu cyangwa bugenda abonanirwa umunsi ku wundi ikibikwereka nyine nuko nawe ubwe nkuko twabivuze Perezida Kagame nawe aravuga ati hari ibintu duhora dusubiramo imyaka igashira ariko ibibazo by'abaturage bigakomeza kugenda byiyongera dukeneye ubuyobozi bushyashya butari ubwa FPR cyangwa se nibuze butari na bushyashya FPR ikumva ibibazo abantu bayibwira bikwiye gukemurwa n'uburyo byakemurwa aho kwari ikiri imbaraga
kuri Radio Ijwi rya Amerika dukomeje ikiganiro dusangira ijambo muri ibi bihe Perezida Kagame yashyizeho guverinoma nshya tugeze rero noneho ku ruhande rw'abakurikiranira hafi politiki y'u Rwanda ariko noneho by'umwihariko abanyamakuru watangira wibwira abakurikira Radio Ijwi rya Amerika nawe wuriwe
nitwa Mugabe Robert nyobora ikigo cyitwa The Voice Limited n'umunyamakuru
nawe watangira wibwira abakurikira Radio Ijwi rya Amerika
ntwari John Williams abanyobora Ireme News
reka ture uburyo guverinoma yubatse duhereye kuri Robert Mugabe guverinoma uburyo yubatse wayakiriye ute
guverinoma ko nyibona ntabwo yahindutse cyane usibye prime minister na kintu namunenga ni umuntu w'umuhanga arazwe cyane mu bintu bya economy ndetse no mu zindi discipline yagiye akoramo cyane ni umuntu utaruzwe cyane mu banyarwanda usibye abari bari mu miryango nterankunga imiryango itari ya leta n'indi miryango yakoranaga na banyisiyose kuko yari advisor kandi yari umuntu ukunda kwegereza abanyarwanda cyane bitaturutse naho aho turutse ukusu kwabureshya n'umugabo wisanga kuri prime minister ku giti cye n'umugabo mwiza
John Williams wowe wayibonye
icyo mbona kuri guverinoma nta mpinduka nyinshi zabayeho nizabaye kuri za ministeri zidafite aho zihurira n'ubuzima bwihuse bw'abaturage cyangwa buri munsi ndatanga urugero nka ministeri ifite ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu nshingano nubwo yavugururwa ite hari umuturage muri kino gihugu ubaho akarinda avuka akazarinda arunduka asaza agapfa ntahahuriye n'icyukuro y'amabuye y'agaciro ariko hari ministeri zihura byanze bikunze n'ubuzima bw'umunyarwanda buri munsi iy'ubuzima iy'umuryango iy'ibikorwa remezo iy'uburezi n'iy'ubutegetsi bw'igihugu kubera ko hari gahunda nyinshi cyane abaturage bahura nazo zifatirwaho ingamba na minisiteri ifite ubutegetsi bw'igihugu mu nshingano. None izo minisiteri zose zifite ubuzima bw'igihugu mu maboko, nta nimwe ahindura umuyobozi. Nubwo ahanini uko guhindura abayobozi atari byo niyita byanze bikunze ko bitanga igisubizo, reka ngende mvuga mpere kuri imwe. Minisiteri ifite umuryango mu nshingano zayo yakomeje kuyoborwa n'uyu Nyirasafari. Ese uri minisiteri kumayobozi cyuzuye mu mihanda ko abagore birirwa babungana udutaro bagongana na polisi n'izindi nzego, imodoka zibagonga bagira ibibazo, ibyo byose ko mu nshingano zayo nka minisiteri y'umuryango ko nta gikorwaho, ko nta ngamba zifatwa, ko abana b'inzererezi bakomeza kwiyongera kugabanuka, ni imwe mu minisiteri nabaga zikeneye amaraso mashya n'izindi mbaraga. Minisiteri y'uburezi ni minisiteri ihora ivugwaho ko ireme ry'uburezi rigenda rushaho gutakara. Ntabwo ireme ry'uburezi burya tuzayibarira ku bwinshi gusa bw'abasohoka muri secondaire, muri université n'ahandi. Ese ko basohoka ari benshi bakiyongera ku murimo hanze bafite ingufu zingana iki nubwo n'uwo murimo udahari? Ese ubumenyi bari gusohokana bungana iki?
Nta guciye mu ijambo. Perezida Kagame akimara kurahiza abo bategetsi bagenzi be, yagiye agaragaza ko akeneye impinduka zikomeye, haba mu burezi, mu buzima, cyangwa se mu buvuzi, mu bikorwa remezo. Robert, ukurikije rero ijambo rya Perezida Kagame ukuntu yagiye avuga ati ndashaka impinduka, arangije aha ministre w'ubutabera icyo nakwita inshingano ziremereye ngo amategeko agombye kubahirizwa, rya jambo urabona Perezida Kagame yagejeje ku bandi bategetsi hari icyo riza guhindura?
Rya jambo ni jambo rya politiki, ni ijambo uvuga iyo washyizeho guverinoma nshya, kubera ko abantu bazi ko iyo ari manda ya gatatu kandi ari manda nshya agomba bamwitezeho ibintu byinshi, agomba kurivuga rya jambo. Yewe kabone na bariya nenga batavugana, ntabwo ikibazo kiri muri za ministeri, ikibazo kiri muri FPR mu ishyaka ari ku butegetsi.
Gute?
Gishingiye uburyo abantu bajya mu myanya, ninde wabazanye, bagira ibyo bita godfathers iso mu cyama wakuzanye, none uwanzanye niba akomeye kuruta wazanye John Williams, urumva John Williams naho yaba ari prime minister agenda muruta, sinzi niba ubyumva. Icyo kibazo rero ndagurugera, niba avuga ati minemfura ni gute mwoba ku muhanda wari munini ukagera mu aho ugera wabaye akayira k'abanyamaguru, ariko minefura n'indi hereze biraka ni NPD contract. NPD contract ni yande? Ni ya Crystal Ventures. Crystal Ventures ni yande? Ni ya Kagame na FPR. None se ari haranenga umusoni umwungirije, niwe nk'umuntu umwungirije muri FPR, none se aranenga nde uwatanenga ninde?
Ariko ni magambo ari nenga se?
Oya, biriya ni ibintu ni political incitement, no kugira ngo arema agatima abantu bose bari bategereje guverinoma nshya ko ari ikintu gishya kije kandi agiye gukora cyane kandi ari ibintu atazihanganira. Ariko nyamara uko byarejo wa mugari ya Gatulika nuko biri uyu munsi ni nako bizahora, kubera ko ibibazo FPR ifite n'uwakongera Perezida Kagame manda zigera ku 10 nabwo abikemura.
John Williams, niko ubibona?
Wabaza gutese ririya jambo rya Perezida Kagame ryo gusaba inzego kwikubita agashyi zigashyiramo akabaraga no gusaba minisitiri w'ubutabera kubahiriza amategeko cyane, niba hari icyo rizahindura? Nta na gito rizahindura. Hari impamvu mpero mvuga ko ntacyo rizahindura. Iyo minisitiri w'ubutabera isabwa kubahiriza amategeko, isabwa kuyakurikiza, isabwa ko abagomba gukurikiranwa no guhanwa bakahanwa, ntabwo ariko ibigenze kuko itabifitiye ubushobozi. Amategeko meza yanditse arahari, ariko ishyirwa mu bikorwa aracyari ikibazo, kuko hari abakorwaho hari n'abadakorwaho. Urugero ni imyaka ishize ari myinshi, buri gihe auditeur general ahora asaba ko abantu banyirije umutungo wa leta bakurikiranwa, ariko auditeur general uko abisaba ntacyo bitanga. Hari pake dufite mu nteko iho igaragaza ngo amamiliyari n'amamiliyari aregiswa buri mwaka. Ibyo ngibi byo abaturage akavuga batese kuki akurikiranwa umuntu uregwa 2000, uregwa inote y'igihumbi, uregwa 3000 cyangwa 5000 ngo afate ku muhanda, kuki abanyeza za miliyari batajya bakurikiranwa? Ibyo byaravuzwe, ntibigeze bakurikiranwa, ntibakurikiranwa, ahubwo umuntu aragenda akayogoza umutungo w'igihugu mu kigo runaka akagororerwa ikindi, nacyo agiye kuyogoza akazakivamo gororerwa ikindi. Ntacyo rero ku bijyanye no gukurikirana abayogoza umutungo w'igihugu ntacyo bizahindura.
Dusoza ikiganiro nabaza ngo hashyirwe ingufu he?
Ingufu zishyirwe mu burezi, zishyirwe mu buzima kuko haracyarimo ikibazo, zishyirwe mu bikorwa remezo, amazi n'umuriro biracyari ikibazo mu gihugu, zishyirwe mu mibereho myiza y'abaturage, haba mu minisiteri y'umuryango ndetse n'ubutegetsi bw'igihugu, abaturage babashe kubona ubuzima, ubushomeri bugabanuke ndetse
ubuzima bworoshwe muri rusange aho niho sanga ingufu zagombye gushyirwa ariko nkasoza mvuga ko bidasaba gusa kujya bahindura ministeri rimwe na rimwe bagombye kujya banahindura bare ba PS kubera ko niwe batekinisi baza ministeri iyo ministeri ihaye umuyobozi muzima ariko ikayifite umutekinisi urwaye ihorana uburwayi
shuti bakunzi bijwi rya Amerika aho niho nsoreje ikiganiro dusangira ijambo cyanone shimiye umusesenguzi mu by'ubukungu bwana Teddy Kaberuka bwana Boniface Twagirimana vice president wa mbere w'ishyaka FDA inkingi ritavuganwe n'ubutegetsi buruho mu Rwanda bwana Robert Mugabo umunyamakuru n'umuyobozi w'ikigo The Voice Limited na bwana Ntwari John Williams uyobora Reme News bose ku musanzu wabo muri dusangira ijambo shimiye namwe mwari mudukurikiye mukomeze munogerwe na gahunda z'ijwi rya Amerika mwari na akabagira ubusa nahuta
turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo.